Get free music on mdundo.com.
Wenizede wimbo wache ni kuimbe wache ni vimbe na nena kata Lipsi maringo macho na shingo na zao bingo mio inapa Wenizede wimbo wache ni kuimbe wache ni vimbe na nena kata Lipsi maringo macho na shingo na zao bingo unawakata Malaika wa furaha amenishukia ndani Ameumba ni kuimbie leo Malaika wa furaha amenishukia ndani Ameumba ni kusifie mrembo Wenizede wimbo wache ni kuimbe wache ni vimbe na nena kata Lipsi maringo macho na shingo na zao bingo mio inapa Wenizede wimbo wache ni kuimbe wache ni vimbe na nena kata Lipsi maringo macho na shingo na zao bingo unawakata
Hata waonge Shauri zao Maneno haya vunji mfupa Shauri zao Hata waonge Shauri zao Maneno haya vunji mfupa Shauri zao
Me love, love, love you till I die Kiss hadharani baby miss you ni nishai Me love, love, love you till I die Kiss hadharani honey miss you ni nishai Yeah Acha waende smoking room
I smoke your love
yeah. Kipindi wana dis mapenzi magumu
Unanipara
Acho waende smoking room
I smoke your love
Kipindi wana dis mapenzi magumu
Unanipara
Wenizede wimbo wache ni kuimbe wache ni vimbe na nena kata Lipsi maringo macho na shingo na zao bingo mio inapa Wenizede wimbo wache ni kuimbe wache ni vimbe na nena kata Lipsi maringo macho na shingo na zao bingo unawakata
Hata waonge Shauri zao Maneno haya vunji mfupa Shauri zao Hata waonge Shauri zao Maneno haya vunji mfupa Shauri zao Hata waonge Shauri zao Maneno haya vunji mfupa Shauri zao Hata waonge Shauri zao Maneno haya vunji mfupa Shauri zao